Yankeesupplier.com.
Marco on the beat.
I'm a check one to make. I seven. I'm a capello. Herbin a saba. Skiza.
Yap, yap, yama. Yap, 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 yap,
kwa kuna pata ganzi hidaya. Kwa kuna pata ganzi hidaya. Mi kwa kuna pata ganzi hidaya. Mi kwa kuna pata ganzi hidaya. Pweda dawe na pata ganzi hidaya. Kwa kuna pata ganzi hidaya. Pwe mamawe na pata ganzi hidaya. Kwa kuna pata ganzi hidaya. When a dada skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu, skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu mam, skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu, skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu, dada skia sisia, skia tuni madu, skia sisia, skia tuni madu, skia sisia. Na mwingine siamona hidaya, kama wewe siaona uzuri wako, malaika na kupenda mwenzako. Na mwingine siamona hidaya, kama wewe siaona hidaya uzuri wako, malaika na kupenda mwenzako.
Hidaya,
usinache wende hidaya. Hidaya, usinache wende hidaya.
Weaya,
usinache wende hidaya. Hidaya, usinache wende hidaya.
Weaya,
ona mimi na wewe tunaendana, tunafanana kama mabacha, kama maji na fish,
kama maji na fish,
kama pete na kidole. Mikwako shadata, nataka nikuo hidaya. Kama maji na fish, kama pete na kidole. Mikwako shadata hidaya, nataka nikuo. Na dada skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu, skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu mam, skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu, skia sisia, skia sisia, skia sisia, skia tuni madu, dada skia sisia, skia tuni madu, skia sisia, skia tuni madu, skia sisia. Mwenzako sikuachi,
sikuachi, siwezi kukuacha. Tupo wangapi, siwezi kukuacha.
Mwenzako sikuachi,
sikuachi, siwezi kukuacha.
I don't care, tupo wangapi, siwezi kukuacha. Mi kwako napata ganzi hidaya. Kwako napata ganzi hidaya. Mi kwako napata ganzi hidaya. Mi kwako napata ganzi hidaya. Napata ganzi hidaya. Kwako napata ganzi hidaya. We mama we napata ganzi hidaya. Kwako napata ganzi hidaya. Skezisia, 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 skia tuni madu, skezisia, 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 skia tuni madu mam, skezisia, 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 skia tuni madu, skezisia, 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 skia tuni madu, dada skezisia, skia tuni madu, skezisia, skia tuni madu, skezisia. A seven, I'm a capella. Sana watoto kwa Dar es Salaam. Mambo hai, watoto wa Chamwino, watoto Morogoro familia. Watoto wa Baghdad, watoto wa Nauda Siraji Sigino Urembo, watoto wa Pentagoni, watoto Force Gari Gari, we power kidali. Watoto wa Biobi. Kubali sana watoto wa Ethiopia, watoto wa Sarasara, watoto wa Kisiwa Sheri, watoto wa Mbulasi, watoto wa Dark City. Hey, twende mambo, nakubali sana watoto wa Runduno. Watoto wa Mafisa, watoto wa Makasia, watoto wa Bishi Plasti. Hei nakubali sana watoto wa Manzese, watoto wa Feras. Hosh.
Get on Lagos. Get on Lagos.
ChunkySupplier.com.